trendybeats.com.
Last game of 90s, baby.
When I'm going tonight.
To a rap jam, chill, stop a shite down in the bun. Yeah, you come push you my ghetto. Nyosha ngumi you one time. Yes, up, up, up. Breaking news, kituo cha police kimevamiwa. Yes, up, 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 up. Alright, rasta, fiki rasta. Lifestyle, front, toka west side. Yeki gangsta, ndoto ndo zimentoa mtan. Bless up, I'm sorry mama, kabla gari ntanunua gun. Nchizi toke shaitan, niko kutana microphone. East Patna, Baba Stars, Cowies na Babylon. Kaulifunzwa na mamako, kaleto bish. Walimwengu hadritaji ada kukutish. Tamazi na toa roll, ijia ulicho fucked up a town. Then stick kwenye plan, no kikosa self-control. Levi na kuficha, ficha, wow. Young star, rap star, king shit, rasta. Man, I love this game, niki washam. Ziki unafika kila sem, na still wanna zimika na lifestyle. Oy. Awezi kunitoa kwenye mishe. Muda la kufanya uzitutishe.
Street life cold kwenye hustle. Ujui nani atakusave. Fanya wish peace na wenzako. Mana haya maisha kama taulo lako. Semu unayofuta uso jioni asubuhi ilifuta tako. Ukiwa na pesa baba pisa zinuni. Boss kagandwa na chawa afu ajikuni. Usijikanyage ukiwa chaka na wahuni. Jikuta una sura mbaya fujui ngumi. Kabla music ilibaki kidogo niwe priest. Ila mchongo kawa tough siku fitch. Boom kanza kutamani vidada vibitch. Nkachafukwa nkanza kuvipelekea six. So nafanya for the culture. Came a long way so it's culture. We struggle from street back and niwe rockstar. Till the day I go down bongo ita sing my name. So pay respect whenever you hear my name. Star, rap star, king shit, rasta. Man I love this game, niki washam. Ziki unafika kila sem. Na still wanna zimika na lifestyle. Oh, awezi kunitoa kwenye mishe. Muda la kufanya uzitutishe. Weka pesa ndani kinukishe. Last game of 90s, baby.
More music on trendybeats.com.